I'm me.
Man of the year, dress code, right? Never stuck on my way, niko na S code. Niki wingu na leta giza na ni mchana mjini bebe. Mpia kuna siya wenzako tunazi import. Woo! Na jona mbali sana, yes bana. Ukiona kama na kukazi yote mbezes pana. Kata keki keki kuwe jichagulia upana. Madui zangu hawa shindani, wana pambana. Swag kama Jocelyn, yes mimi. Pesa na ungea mandem we speaking T-shillings. East African bulls, the best robbers 2024 na bado na jisfia. Fuck your past feelings. Wamenda kote kama mimi o Joe Naga. Afso kwa mbwembwe, so kwa rhyme, so kwa swaga. Pia so kwa noma, so kwa love, so kwa zaga. Esabu zangu hazelewe kagi zigzaga.
Talking vibes, wana amaki. Na niki pull up, you can't tell me nothing. Tulipotoka man, we had nothing. Tunavoponya za eka ma illuminati. So tunafle, flexi, yeah yeah, flexi. Flexi, tunafle, flexi.
Wana nita influencer. Utasema doto magari. Hakinuki na nukia. Ni poko poko manjali. Puno kwenye kamali. Unaputo kasio kabali. Kiona mirungi mishisha. Basi jua sele halali. Ziki solazma town. Watu wa shatokea motika. Kesho yola wiki London na dandia ngorika. Sira shingo zmefura. Katu na ugulia goita. Squeezy wine tukisha kula. Huku tunangalia Lolita. Imekuwa victory lap. Na bebe ikona nyama. Na voila ukuna slack. Posti movies hizo pita kau na mfatilia snap. Hivo kitaka kubana kau kijua is a rap. Na mambo house party ni machio akala jiji. Wakiuliza dom vipi na wambia dodo majiji. Wanantumia mialiko na bado siji. Boda nende tabata kwa mwanangu badi win.
Talking vibes, wana amaki. Na niki pull up, you can't tell me nothing. Tulipotoka man, we had nothing. Tunavoponya za eka ma illuminati. So tunafle, reflexi, yeah yeah, flex. Reflexi, tunafle.
It ain't over till sober, baby. Oh God.
Look, 13 years in the game, call me Baba. Buckle it, what touch now, Kaba. Baby, ying, but I don't fuck with all the robber. Allow me to introduce Wizzy Mini Shaba.
Najua kupua, najua kungoa, mind my fucking business. Ukiona toto na tuboa, bas the fucking listen. Kile baba nacho sema, sumsin shindanishe. Minenda kama the Raja, so cheni watoto pite.
Watu wanna snitch, wakiona money. Mi mwenye natosha one man army. I can never beg a bitch for punani. Mambo sija kuchuja, tulianza zamani.
Pesa ndo mpango, ndo anapoliwa mama zako. Ndo ngachukuliwa mbele yako, na utakalishwa kitako. Na tutakwacha peki yako, nani alilie shida zako. Tafuta mkwanja, we hustle my nigga. Okay, easy though. Okay, yeah. I wear your rap kama easy bro. Yeah, kama zila jinsi nilivyo. Yeah, Wizzy ni bala. King Wizzy, King Wizzy, Wizzy ni bala.
Reflexi, flex, reflexi, do not flex. Flexi, yeah, yeah, flex, reflexi.
Juana kama nyapo kunjini twise kubomba fiki. Malafiale kiki fiofiki koma kipiki. Ugomenye kukaja mbea na kijiti. Nimefungwa dunia na nia wakutifiki. Nilipo ni mwene tuasa pamopene. Kuchanga nyonyaki kumenijaza mapene. Hamasi kwa gasitike ni mnene mwe. Emo mumo mkampaka waseme. We out share Johari Masaki mjini tayari. Humenye fuma kutari kuiputa sana kusali. Achana lipofika lipotoka ndio mbali. Wakutifiki kire waka manyapa tulali. Biashara ilikuwa kuuza vitu. Kongo tawa Kariako winga kila kitu. Nimeaga kwetu bati bukaga kumyetu. Abandu wakiala wamefungua roo
so kwatu.
Pichali nanza niko na boga kama tano. Zote zinazimia michano. Kama mchizi flani nime drogo re mitano. Sota nipa ngapi kami time nipa tano. Got a lot of them I know. Kama hater ni kibano. We met again for this boy so loves my respect. Napo mwana yule boy na mwana fish met. Your whole gang wanna act like they know the business. We killing everything moving na kuna kuacha witness. Mapicha kibao kama sniper supermodel. Chine mwaru baini mdiomba ni mokota dodo. Used to have nothing save it wanna number four. Kifunga moja si mungu anafungua like photos. Oh no, he a CEO kwenye flow. Sean Paul, see how we go. Ukiona shinda tu ana panic while you getting better. Na bado nkiona baby zonda wambia call me later.
So reflexi, yeah yeah, flex. Reflexi, do not flex. Reflexi, yeah yeah, flex.
One time,
reflexi.
Si tunajua wana kunje sana roni kwao. Tuna bang, tuna tamba mbaka mtani kwao. Get a damn, kila game tunapika bao. Na tuku freshi wepa ngumi mbaka pow pow. Tukikutane now, sina story now. Hi, labda, size yao. Tofauti kubwa kati ya wanangu na wanao. Ameshindwa kabisa kuwa busy na mambo ya kwao. Check it if faki, fake unabaki. Na welcome to kati, no natembezwa kiwaki. Ha, chume mepaki, kushuka tutaki. Hey, moshu metanda kama tunachoma mishkaki. I'm just a big boy with a one man show. Tere bango kubwa one time for my crew. Here we go now. Uzembe kitambo tulutu paka kukando. Tukajichoma machanjo as you can see now.
Flexi, yeah, yeah, flex. Flexi, do not flex. Flexi, yeah, yeah, flex. Flexi.
Huh? Stacking bills, bankrolls on a roll, on a grind every day. My bitches on a scroll. Yeah. Sacrifice my life when your game, no joke. Killer sold the numbers, giga killer, same knock with smoke. Whoa. On a scene, making moves like a chess. Yeah. Navigating life, each move, no less. Check man, moment under life, segress. Meaning, shin to give a vote to check and bother, never flex. I'm blessed. When your mic, waga si batishi. Sombe kini kutan mesu kukwa na machizi kama hivi. Mchezo ni wakwetu bila ubishi. Do this rap, familia setu zija kwishi. Real nigga while I's checking on my kima. Shako style but I never change my demeanor. Sija kichwa kichwa kwa isineza kunipima. Gonna catch a body kesho kakusao kakuzima.
Flex, reflexi, ya ya flex. Reflexi, do not flex. Reflexi, ya ya flex. Reflexi.